les femmes du Mali.
Dewi lato sababu soredu debbo sama non kanko docteur Salaha Garba dogotor to tumbuto hollitiri wite wuro belben kani andude sababu mudun fa keba yalla hono kani sakirade nyaw o
debbo so sala yi fe tayude ni enetan ido wawi bonnande dum reedu mudun wakati jiddu atan yogabe milu mu ana mawni sanne ndu ana sabim bina bonugul reedu
docteur Garba o yi wajibe ro belbe wakati fu jewto yo kohe mudun en so bami fa chowiki
mi ndar da rewbe fa hande tino fati jeebo yaade suudu dogotoro wakati ne reedu mabbe ndu fuddinde tidallaaji kewdi ebe keba dum fu dum wasudu yaade suudu dogotoro sabi binta dum sabi so neddo reedu mundu fuddi libbi arandeji didi ko yaata dogotoro ko din don consultation gaji nafa dum sanne fi so tidal ala hen ana waawi yiyede wakati mudum o safane mudum ndare idu nafa dum kanyum idu nafa suko odu faarime
fa dido tidallaaji kebne jogala worbe lebe don kani faabade rewbe lebe non be kollitiri wiide sabi de ko heewi worbe belle be fatan andana wobbe du cialoto fesan andini dum hunde kedden o do debbo goto mo jaba inde mudum inde ko sifido hen
bom rewbe hebbe anato ana jogi tidallaji mawdi yare wadoyde CPN woni analyse ngaji di neddo watta so ami reedudi worbe mudu en jabata be biya be gala musaka mudum won rewbe jogabe atama a bar njottaki shuru dogotoro fa njiyo dogotoro jati feemin do gomi joni joni do dogotoro do ngarbe do musaka mudum jungo ami jati goron o wi wala
be do dogotoro bi so bami fa debbo so wiki tinno wattana hore mudu hakkille rewa dati di dogotoro en be biyata nanga wakkati furdi do kedde mo kanko docteur Salaha Garba ko mo sifido hen
la pathologie la muri yawde bonnude reedu fu e nyaw woni buubal kanyu ana bonani reedu sanne rewbe yoga be ju an jogi nawal reedu bondu dundu ana sabe bina reedu mudum bona so neddo terde mu ana baati du na haille mu jodaaki dum fu ana bonani reedu be dem baajo rewbe du be tinno wakkati dem ami de dem be pandita dundude mobel en sabine won ko jida so tayida fu waawi laata le sababu faareedu ma abona min saabi so miɗen mbaajoɓe hewɓe dooma faaso ndimi fu so tawi donnanoɓe puɗɗita
ɗokkaten kiikiɗe hannde do kabaruji meɗen jowi dow rewɓe ɗi yen ji jeɗɗira warore wassalam.